tawuda imya pawuda perfect can mix it na
perfect can mix
kweli nimepoyanga nimehangaisha moyo na mwili ila bado sijapata wakunistahili kinapozidiki sindo pambazuka alfajiri basi nje miujiza nipate japo kunisitiri haiwezekani mpona ye mtandaoni anaposti upo singo hapo mpona ye asijui labda natega mingo mimi natamba nkona ye kumbe ananifanya maigizo nipona ye sijua nataka zinifedi figo yani mbele za watu najivika uko mafuna kaza ikikaa peke yangu masikini naliaga na mkiniona nalia niko sawa tu naongea peke yangu jamani niko sawa tu hata msinihurumie niko sawa tu niacheni niko sawa tu. Nakumbuka alisema mimi mzuri nikitokea pembeni ghafla ameanza michezo analetea zesheni na mbaya zaidi kunifanya mimi mtoto kunidanganya popcorn kumbe tupo wengi katupanga foleni yeah. Ona sio siri my love kwa sasa na kuogopa moyo umekadiri my love kokote nyuka nkokota sio siri my love kwa sasa na kuogopa moyo umekadiri my love kokote nyuka nkokota yani mbele za watu najivika uko mavuna kaza ikikaa peke yangu masikini naliaga na mkiniona nalia niko sawa tu naongea peke yangu jamani niko sawa tu hata msinihurumie niko sawa tu niacheni.